to my swag music.
It's a brand new
download Kukus from GastoMusicBlog.com.
Western General alongside KD no Mahuto, Oniji Panasonic
Ush Combo,
Nangwesh Pirates, win the building.
Inge kulunda muka swaba nepane mubula kuli muka tumela kulunda.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu sibamba.
Walipina mafundu mani wakuza kono batoko moka ape batokuza ba.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu sibamba.
Inge kulunda muka swaba nepane mubula kuli muka tumela kulunda.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu sibamba.
Walipina mafundu mani wakuza kono batoko moka pe batokuza ba.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Ikeni yezi lilimoni tukweli mwakema mushuwa neke faumviri ke ingolwa femu. Yani chonga ka yose ya wata femu. Kuli mwindini ka alaga kuzavu kuwa zemu. Nipangireli lata kuwele kisa vanakula kuwa femari na kumusa inzi popula. Luna sikuwa nisi nyanja lwa spio piola. Kutoku wala timing iluna fa kunyopora. Lipina zaka kizeka ize muvini Kampali ndo make mukize kai ni winile. Nitulezi gigiri gigiri neva mina hao. Ende nikaluza tempa niti inambao.
Inge kulunda muka swaba nepane mubula kuli muka tumela kulunda.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu sibamba.
Walipina mafundu mani wakuza kono batoko moka ape batokuza ba.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu sibamba.
Inge kulunda muka swaba nepane mubula kuli muka tumela kulunda.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu sibamba.
Walipina mafundu mani wakuza kono batoko moka ape batokuza ba.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu sibamba.
Uluse za papa si ulu kanela kubomba. Fela fela luli wabaya musulu sibamba. Mwika pesa nga ya matuna mabomba. Mamela wona kuu ya kukasa na wanjomba. Mukeni lili kuli muna ni supporti. Muka tumachwa ni corona aiva mupoti. Corona kona koku inzika mugoti. Kakutuma kona kukuzwa ni limbo yote. Nikuvuka nezu kupanganga makampu. Nina vene ni wana kuli wale kimachampu. Mtofezi wakiwe na kachio chio. Nikakusima faumizo wa utwa kanyonyo.
Inge kuluna muka swaba nepane mubula kuli muka tumela kuluna.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Walipina mafundu mani wakuza kono batoko moka ape batokuza ba.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Inge kuluna muka swaba nepane mubula kuli muka tumela kuluna.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Walipina mafundu mani wakuza kono batoko moka ape batokuza ba.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Chumelesh gwale lule makam kwale. Kumasumu nyako washe mofalo gwale. Maoto mabale tamali utwale. Chiza kulwa kakivuma ikuli lukuswale. Kozi ye rapu kiboji akiyama China. Rapu yas chisa hande za swai China. Zama kemu fokus ina cash and China. Mponi nani anskai za kale resigna. Luwa kale seku fitile lilimo. Enea delela kanti ufitile lilimo. Aluli teni wazi baba chimo. Indikelo kutaye na tuzibele lichimo.
Inge kulunda muka swaba nepane mubula kuli muka tumela kulunda.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Walipina mafundu mani wakuza kono batoko moka ape batokuza ba.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Inge kulunda muka swaba nepane mubula kuli muka tumela kulunda.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Walipina mafundu mani wakuza kono batoko moka ape batokuza ba.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Inge kulunda muka swaba nepane mubula kuli muka tumela kulunda.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Walipina mafundu mani wakuza kono batoko moka ape batokuza ba.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya musulu zibamba.
Inge kulunda muka swaba nepane mubula kuli muka tumela kulunda.
Meke muope yenge zivenda kono muka vela inge ya ya mususi bamba
Walipina mafundu mani wakuza Kono batoko moka pe batokuza ba
Meke muope yange zibemba Kono muka pela inge ya mususi bamba
Inge kuluna muka swava nepa Nemu upula kulimuka tumela kuluna
Kieku fos katima swa galicious
Walipina mafundu mani wakuza Kono batoko moka pe batokuza ba
Language pirates win the beauty Mr. Ricardo Muviana, I say yo
Peke muope yange zibemba Kono muka pela inge ya musulu zibamba
Vena Jabi, Rose and Pip Vena JV, Vena Chipo Faboja
Peke muope yange zibemba Kono muka pela inge ya musulu
zibamba Downloaded from castlemusicblog.com